Baraton koleji senas ambo jiru kesatti baratan qamula wa asar ta kallayi tane daiman dandirra jiratan gargar su gumachu sani dubbatu walitti qaban gargar sa kana dinin koleji senas obusintayo ababa gargar su kun baratotan qamula wa asa garagararra walitti qabame ka kenne to ibsan daiman dibato ko sadde tani tagali ufata gutu hadoli jatani saddeti lukku ga fayyana fasika zaita abdaku akasmas namota manai dajirani sangaga fayyana bitani guma canjiru na kor malka kanarratti da wala takawa
walitti qaban gargasafi dinin kolleji senayas obbo suntayo abbebe magalam buke sitti sababa barattotu misanin gargasto walitti qabani qamule hawasa ka kallini tani guma canjiru ibsan akasjiru
kazagana bachula ga wandinu kakasi ayana fasiga kana sawi fanya baratoni kenya magala kesa ke jemani jole dande vajra tani jole ara abba ma din kavne kane argu namota tata de kasa barbada karu mara kauda mali fa yana kana sawi fake magala magala kesa de ne tarshi ni kisa sawne nui sa khabar to ta ta kama na barum sati swan ko ne te to yade to ko kama ne kane ano gujo ta fashana to akama gala ambo fi magala gudari dekata sa sawa to re chumara kane te gana no karshi kuma ribato ko digdama hi sa wali wali gala sa kana politika bane dekata kana rawat
digirsi sinta se ta mal mal se en ve kan digiren
dekarsi no rawat ne to ko reform do ta sera mana sulesa sugudina jwalita magalu mambo jras chani sanga karshi kuma sadu shani sanga gutta to ko bitne aka yana tis wandera gonera kalati lama fatin mo namota arga kalyi yo kinimo haduli databani lama sande karu inkab ne nano haduli jatati sande tis dako dako vi zaita sani bitnera jole daiman dandir jirata kalamo nano ibadi sattita misagalida dako sani sarriti kan wanto jenne ufata izani ufata kutu surrei surravi tihardi kan ufata kutu izani fondo jenne o nirkasi kenyetto saditti kodame surrei surra
melkamu alamu tergagota digirta kana magala ambof gudarit olimpi gadi daimani waliti kaban kinsa toko taudubbata isa firiot nisa yero namo tagar gasa malaka gafatanitti rakkonu dasa surijat ipsejra
yero garagana kana jatulesti rakkatoda yuki sakakali magala ambof sigira amma umna kenya gargaru jecha mudanno bayitu mudedera arama minami ladarbi baba ni ketara barre amma gubarre gubarre hamul tsawali chini chini college ke na sb ke sumade kada chanje tan minami tinu jani fasman wa rasmuti amma kada toni ho sinu ke gasani tinna wa tu kada tumale nakato da kada jami damuti wa rasatu rai
dai mamma tin kamni dandi magala ambo rejra tan ke sa tokko wae gargar se isafi namo tabro da aftas fami mudubat akas jede jira
na shufan de dama ma godana dandi la kan jira da magala ma ambo ke sa
sababu mali dandi tiwate
andandi ke kan ambo ke jolu ma ko da ka se ma di ko bala ko kula ta pindi da mantrani sababu kana ti shi amma dandi ro jolu ma ko toju na gara gara jolle da umra ta so ji chantre wato makka denu baranda bulla to re wato mo ji gara gara wacce nuti na ga banda ya durati acci guya ga fa guya sambasa jolle maka shi barba da dare maka kin ya kaba kari guya kale sa mo na no jolle ba ida manan jira bani dan jira kan jira kan mun kuma sassa bani ufata tsila so
me ufata kami si bitani maltu musdagan
ani ufata kale sa mo bitani kale sobre mo bitani ਉਤਾਸ ਨੂੰ ਵਿਤਾਨੀ ਕਨੇ ਵਕਤੀ ਗਰਨਾ ਕੀ ਤਵਾ ਕਸਮਨੇ ਤੀ ਸ਼ਰਤੀ ਜਲਸ ਨੂੰ ਵਿਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗਮਾ ਚੂ ਗੁੱਡਾ ਤੂ ਤੀ ਜਾਗਾਵੇ ਕੰ ਗੁਇਆ ਅੰਗਾਰਾ ਅੰਡੰਡੀ ਸੀ ਵੇ ਵਾਇਨ ਕਰ ਰੇ ਕਲੇਸਾ ਕਰ ਰੇ ਖਰਾਬ ਲਵਰ ਉਸੀ ਚਾਲੀ
ਨਮੋ ਤਕਨ ਨੀ ਬ੍ਰੋ ਫਿਰ ਗਾ ਵਾਲ ਦਵਰ ਸਾਉਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕੋ
ਉਜੀ ਖਾਨੀ ਕੋ ਨੀ ਨਮੋ ਨੀ ਮਗਾਲਾ ਕੇ ਨ ਕੇ ਸਜਣ ਅਤਾ ਵੀ ਨੇ ਤਾ ਕੀ ਤੂ ਚੁਰਾ ਨਗਰਾ ਤਾ ਜੀ ਪਾਤੀ ਉਨ ਵਰਗਨ ਯੋਲ ਜੀ ਮਕੀਨਾ ਸਾਨੀ ਕਵੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰ ਬਟ ਕੀ ਨੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ngora kali ya chakali ya nitu fanjiru shangaru wa nitini baratonya chili amba kanada kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk attaangaanya magaala keessaa jiru kuni rakkattoota akkasii an jira jirru kana otuma ta'ellee manuma kaasuu nulaata ijaaranii gara fuuldura kan keessa jiranillee hojii manuu ta'ullee nageenyaaf manutu nutumani baay'aa mudata barnoota jedhamu keessa hojii manutuma nu bananii guddaadha.
Obbo Sintaayyoollee gama isaaniitiin dargaggoosni qormaata keessa darbuun hawaasa bor tajaajiluuf jiraniif isaan qopheessaa jedhu.
Dargaggoonni ispeeshaalii immoo barattoonni wanta akkasirratti hirmaachuu isaanii tokko hawaasni boruusaan erga barumsa isaanii fidan booda hawaasni isaaniitti makaman sun hawaasa akkamiiti jireenya akkamii jiraata kan jedhu isaan dursanii qabataman wanta laalaan tureyyuu. Waamee bakka wantoota baay'ee ka'an chaaleenjii guddaa keessa darban yoo inni guddaan garuu barnoota dareetti baratan sanirra haala kanaan jireenya isaanii boruuf fakkeenyummaa ta'uudhaan wantoota adda addaa fayidaa guddaa akka isaan irraa argatanidha.
Qaamoleen hawaasaa deeggaraman miira akkamiiti kan isaan agarsiisaa turan mee miira isaanitti dhagahame natti hima yeroo deeggarsa kana gootaniif?
Ijoollee akkasitti haadha abbaa dhabanii daandiirra ta'an sun innaa fuunee uffata dubbisnee sagantaa bashannanaa qopheessinee fi taphatan baay'ee keessaanii gammada. Garuu abdii biraa nurraa barbaadu mana jireenyaa hin qabnu otoo mana nu ijaartanii otoo mana barumsaa nu barsiistanii fedhii adda addaa wanti isaan nu gaafatan jira. Kun immoo boruu istaaniyaa hojii guddaa kan barbaadudha. Haadholiin isaanis eebba guddaadhaan nikaan boo'ichaan nikaan gammachuudhaan yeroo isaan eebbanu eebbisan baay'ee akka isaan itti gammadaniidha. Hidhamtoonni yookiin immoo sirreeffamtoonni seeraas yeroo sangaasan fuunee deemnu baay'ee nama nu yaadatu hin qabnu yeroo kana maatii keenya baran jirru kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedhanii miirri isaan agarsiisan tokko kan nama jeequdha lammaffaa immoo kan nama gammachiisudha. Dhaa baay'ee namatti tola jechuu barbaade.
Amma hojii manee guddaa tokkotu isinitti kenname. Innis hojii manee daa'imman daandii irra jiraatan kanarraa isinitti dhufe. Hojii manee kanammoo akka dargaggootaatti qobaa keessan keessa boodaa yaaltammoo qaama kan biraa wajjin irratti mari'attanii gara fuulduraatti wanta karoorfattan qabdumoo mee maalirra geessan ergasii?
Yaada baay'ee xiqqoo taatee mana kana keessatti kolleejjii kana keessatti uumamte kana amma otoo hin dhaabne jennees dhaabuu hin dandeenyu. Kanaan booda daa'imman kun haadholiin kun sirreeffamtoonni seeraa kunis wanta kana waan irraa eeggachuun isaanii oolu. Kanaafuu nu maal goone amma immiidiyeetilii akka bulchiinsa kolleejjichaatti piroopoozaal hojjechaa jira. Piroopoozaal hojjennu sun bulchiinsi magaalaa akka lafa yookiin immoo iddoo ittiin ijoollee kanaaf mana ijaaruu dandeenyu iddootti isaan waa jiraachuu danda'an akka isaanii mijeessinu achii booda. Sponsoroota adda addaa dhaabbilee adda addaa darbee NGO'wwan adda addaarree deeggarsa gaafachuudhaan hoo danda'ame manuma citaarree otoo ijoollee kanaaf jaarree fi wanti dhufu kun gannadhaa fuulduri kun gannadhaa amma danda'ame otoo bokka kanarraa isaan keessi galchinee wantoo jenne sana hin jalqabne malee wanti nu hojjetti jennin jiru.
Qindeessaa deeggarsaa Tibbana magaalaa Ambootti qaamolee hawaasaa gargaarsa barbaadaniif taasifamee fi diinii kolleejjii seenaayaas. Maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Waan jalqabdan kanatti milkaa tayyaataa.
Ulfaataa galatooma.
Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naafoor Milkaa Amboorraa.